Leero lwe lunaku olujagulizwako amatabi, olw'okunyeenya amatabi. Era nga nkiwa nti wadde saateeseteese bubaka obw'okunyeenya amatabi, obubaka bwe tulina leero obuva mu Njiri ya Yokaana, essuula ey'okusatu, olunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu, bwe bubaka obutusobozesa okuba nti tusobola okukuuba amatabi oba emikono gyaffe nga tukitegeereza ddala ekyo ekitunyeenyesa amatabi. Kama yeebazibwe. Mu kweyongerayo kwaffe leero mu Njiri ya Yokaana omutume, nga tumaze okulaba nti oyo Yesu Kristo gw'atwanjulira ng'omwana wa Katonda yalina obubonero nga Yokaana bwayita ebyamagero bya Yesu. Yesu bye yakolanga okulaga obwakatonda bwe, okukkirizisa abo bonna be yaweererezaamu ani era ki kye yali. Era nga mu nvannyuma z'essuula ey'okubiri mu lunyiriri olw'abiri mu ssatu lwe twanditutte ng'olwo olwanditandise essuula ey'okusatu, tugambwa nti awo Yesu bwe yali mu Yerusaalemi mu kiseera ky'embaga ey'okuyitako, bangi baalaba obubonero bwe bwe yali akola ne bakkiriza erinnya lye. Kituwa ekyokuba nti Omwami Yesu gwe tunyumizibwa okuba nti yatabagana naye omusajja Nikodemu mu ssuula ey'okusatu mu nnyiriri ze tugenda okulaba, naye yali kyakulabirako obulabizi kwabo abaamukkirizaamu Yesu olw'obubonero bwe yakola mu masekkati gaabwe. Naye Yesu n'atabeeyabizaamu kubanga yategeera bulungi emitima gyabwe, kyalaga obulungi mu ngeri gy'amuddamu. Subira nti mwatuuseeyo mu Njiri ya Yokaana essuula ey'okusatu, some okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu. Kyawaaliwo omukulembeze w'Abayudaaya erinnya lye Nikodemu Omufalisaayo, n'ajja eri Yesu ekiro okwogera naye n'amugamba nti, Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga ebyamagero by'okola tewali ayinza kubikola okuggyako nga Katonda ali wamu naye. Yesu n'amuddamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'amuddamu nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'ava nga muntu mukulu? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogw'okubiri n'azaalibwa? Yesu kwe kumuddamu nti, ddala ddala nkugamba nti okuggyako ng'omuntu azaaliddwa amazzi n'omwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. N'olwekyo teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala, n'owulira okuuma kwayo, naye tomanya gy'eva newaakubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera omuntu yenna azaalibwa omwoyo. Nikodemu n'amubuuza nti, ebyo biyinza bitya okubaawo? Yesu n'amuddamu nti, gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'otamanya bintu bino? Ddala ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi ne tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza bujulirwa bwaffe. Naye obanga temukkiriza bwe mbabuulira eby'ensi, kale munaasobola mutya okukkiriza bwe nnaababuulira eby'omu ggulu? Kubanga tewali muntu eyali alinye mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu, ye Mwana w'Omuntu. Kama yeebazibwe. Emirundi munaana mu nnyiriri zaffe zino ekkumi n'essatu tulaba ekigambo okuzaalibwa gye kyogerwa, era nga tumanyi nti mu Bukristaayo kye kimu ku nnono ezisingira ddala okutegeezebwa, wadde nga mu Luganda kyakyusibwa okuba nti tukuyita kulokolebwa. Abo abakkiriza mu Yesu Kristo ng'omulokozi era mukama wabwe bayitibwa abazaalibwa omulundi ogwokubiri, mu luzungu born again. Ekikozesebwa kabe kasinga emirundi mingi nnyo nga bayita abo abakkiriza mu Yesu Kristo babagoberezi be nti oli born again oba nze ndi born again. Emirundi mingi okyeyogerera n'okyeyogerera nga ogezaako okujjuza forms n'ogamba sikyali mu Protestant, sikyali mu Katoliki, nteekewo ki. Naye amakulu gaakyo ne gatatwalibwa ng'ekikulu ennyo gye tuli, ate nga ge mazima Yesu gassaako essira mu tugamba emirundi esatu nga kikkaatiriza nti ddala ddala nkugamba nti mu nnyiriri zino ze tulaba aba afuba okuggyayo obukulu bw'ekyo kye yali ategeeza. Ekyandivunuddwa mu Yonaani olwawandiikibwamu endagaano eno empya kyandibadde nti yandibadde agamba nti amiina amiina oba mbakakasiza mbakakasiza ddala truly truly. Weewaawo mu ssuula yaffe eno ey'okusatu tulaba nga twanjulwa nga wena kinokoddeyoko wagguluko omu ku bakulembeze w'Abayudaaya erinnya lye Nikodemu eyali Omufalisaayo, nti Abafalisaayo nga bwe tumanyi be baali abaakabondo k'abakulembeze b'Abayudaaya bannaddiini abeetwala okuba abakulu mu kuvvuunula amateeka ga Musa n'okugakwasa mu nsomesa zaabwe. Era Yesu mu Matayo essuula eya 23 nandyagadde n'ogiwandiika n'ogisoma oluvannyumako lwakuba essuula yonna sira ngeri gye ndaba kyenzigyayo kw'ebyo Yesu bye yali amenya ku Bafalisaayo ng'annyonnyola abagoberezi be n'abayigirizwa be ku Bafalisaayo ki kye bali ng'abawa okubikkulirwa ddala endowooza zaabwe ze basinziirizaamu okusomesa ensomesa zaabwe we ziri. Era bakakasa mu ssuula eya 23 nti zibasanze zibasanze emirundi egiwerako bonna abawandiisi n'Abafalisaayo. Era n'omulundi omulala Yesu akakasa abayigiriza be era n'abagoberezi be nti okuggyako ng'obutuukirivu bwabwe busukkuluma ku bw'Abafalisaayo tebasobola kuyingizibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olwabiri bw'atyo Yesu Kristo bw'amusoma Omufalisaayo atwanjulirwa Yokaana. Okuba nti twabuuliddwa nti Yesu bwe yakola obubonero bungi, bangi abamukkirizaamu olw'obubonero obwo nti yali ava wa Katonda, naye Yesu teyabeesiga kwe kuvvuunula nti teyebikkula gye bali teyabakkiririzaamu, kubanga yali amanyi ensonga lwaki batandise okugezaako okukkiririza mu ye naye nga tebannaba kumukkiririzaamu ddala. Yali amanyi bulungi nti obubonero bwe bwakola oba bwakola mu masekati gaabwe si kye kigenda okukyusa enzikiriza yaabwe ekunywereza ddala mu ebyo Mukama by'ayagala bategeerere ddala ekyo kyali gye bali. Weewaawo era bwe tubuulirwa mu nnyiriri olw'25 olw'essuula ey'okubiri nti yali amanyi omwana w'omuntu kyafaanana nga teyeetaaga kubuulirwa muntu kikyali. Nikodemu ajja gy'ali ekiro amulamusa nti Rabbi, amuwa ekitiibwa eky'obwomusomesa omulungi oyo asaanidde okuwulirizibwa era okugobererwa. Ate oluvannyumako we tulaba nga Yesu agamba Nikodemu nti gwe omusomesa w'Abayudaaya oyinza okuba nti kino tokitegeera. Ekitwalirizibwa nti yali atwala Yesu okuba mu ddala lye limu naye, okuba nti baalina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okulembera obutuufu era obulungi abaana ba Isirayiri mu kwagala kwa Mukama. Yesu tamuddamu nti, "Owange, nga mukoze bulungi nnyo okuba nti mukirabye nti obubonero bw'enkola bwe njolesa gye muli bukakasa nti ndi mwana wa Katonda oba nti ndivudde wa Katonda." Naye addamu ekyo kyamanyi nti kiri ku mutima gwa Nikodemu. N'amugamba nti mu lunyiriri olwokusatu, "Omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda." Nga bwe tumanyi oba omuneeyongera okusoma ku Bafalisaayo mu ssuula ya 23 eya Matayo, era nga bwe tumanyi ne ku mutume Pawulo, Abafalisaayo mu Bayudaaya be baali bamanyi nti okuba nti baali bazzukulu ba Ibulayimu, balowoozanga nti obuzaaliranwa bwabwe awamu n'okukwata amateeka ga Musa bye byali bibakakasa okuba n'obusika bw'obwakabaka bwa Katonda. Pawulo omutume akigamba mu Bafilipi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okuna n'okutuusa ku lw'omusanvu, n'agamba nti, "Ne bwe kwandibadde okwesiga omubiri, omuntu omulala yenna bw'alowooza okuba n'obwesige mubiri, nze musinga, kubanga nze nakukomolebwa ku lunaku olw'omunaana. Ndi mu Isirayiri ow'omu kika kya Benyamini, Omwebbulaniya wawu, era mu mateeka ndi Mufalisaayo, eyanyiikira okuyigganyanga ekkanisa eyali omutuukirivu mu mateeka nga siriiko kyakunenyezebwa." Ekijjayo ekifaanani Abafalisaayo bonna kye baalina eky'okuba nti bo baali batuukiridde era nti engeri zaabwe ze zaali zinna okuteekebwa mu Bayisirayiri bonna okuba nti bwe baba wagenda okuggyawo oyo alindirwa okuba Masiya, alina okubasanga mu ngeri ng'ezaabwe asobole okubayingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Bannabbi nga Malaki mu ndagaano enkadde baali balangiridde nti Masiya w'anajja ajja kulongoosa yeekaalu, era bwe tulabye mu ssuula ey'okubiri ng'alongooseza yeekaalu, bo tebamugambye nti ky'okoze kisobu oba tobadde wa mutuufu kikola. Bamugamba nti, "Tulage akabonero akatukakasa nti ky'okoze gw'ogwanidde kikola." Mukitegeera bulungi, kubanga baali bamanyi nti Masiya wajja agenda kuba nti buli kimu ekya Isirayiri ng'okutereeza embeera za yeekaalu byonna bigenda kubanga kati bitandise okutereezebwa. Weewaawo, n'olwekyo nga bamanyi nti bo nabo ababagoberera we banaakwata amateeka ga Musa ne banywerera ddala mu kubeera Abayudaaya bazzukulu ba Ibulayimu, olwo bajja kuba nga basemberedde ku luggi lw'obwakabaka bwa Katonda, Masiya lwajja baggulira bayingire butereevu. Yesu kwe kumugamba nti alabye Nikodemu musomesa nnakinku Isirayiri mu kaseera ako, akutte Obufalisaayo bwonna obw'okukwata amateeka 6:83, akutte okuba nti amateeka tagakutte bukwasi naye agasomesa, naye alaba ng'alina kyaweebuukamu, alaba ng'alina kyabulamu. Kabe kasinge okuba nti baalabanga buli tteeka lye baali bakwata ate lyali teribawa bumativu mu kye baali bakola nga bongerako n'amalala, sikyo nga bongerako n'amalala osanga bandyongeddeko ne okutuusa we gandifuuse 10 era ne gabalemera ddala okkwata okuva ku 10 Musa ge yali abawadde. Mukiraba, n'amugamba nti Daladala nkugamba nti omuntu bwatazali wa mulundi gwakubitayi nza kulaba bwakabaka bwakatonda nga amutegeeza nti kyononya togenda kisanga mu bufalisaayo bwo, togenda kisanga mu ngeri zo n'engeri z'osomesa, naye ogenda kijja mu kuba nti ozaalibwa omulundi ogw'okubiri. Okulaba obwakabaka bwakatonda kya mukakasa, si kutunula butunuzi nga wanditunudde n'olaba oluguudo luli n'ogamba nti ndulabye, naye yali amutegeeza nti w'ojja okutegeera era okuba oyo atwala kw'ebyo eby'obwakabaka bwa Katonda by'oluubirira oba bye muluubirira nga Isirayiri. Weewaawo, Nikodemu kimwewuunyisa, n'addamu nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga muntu mukulu? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogw'okubiri n'azaalibwa? Mu butuufu era mu butegeevu bw'endowooza ey'omuntu ategeera obulungi, okiraba bulungi nti Nikodemu yalina waya ze nga zikola bulungi, n'olwekyo yali tasobola kuba nti asobola okukyasanguza ng'ekisobola okubaawo. Si kyo, maze okutegeera nti yali musomesa. Naye kye yali agezaako okuggyayo eri Yesu mu kaseera kano kwe kuba nti engeri gy'okinnyonnyolamu oba gy'ogezaako okukituwa nzibu nnyo okukwasa eringa etasobokerako ddala. Mukitegeera kye yali agezaako okuwa Yesu bwe yamubuuza nti omuntu akuze ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina n'addamu okuzaalibwa? Yesu kwe kumuddamu amangu ago n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti okuggyako ng'omuntu azaaliddwa amazzi n'omwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ng'ekimutegeeza nti okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri kye nkutegeeza kwe kuba nti ozaaliddwa n'amazzi n'omwoyo, so si nti ogenze n'odda mu lubuto lwa nnyoko n'ozaalibwa omulundi ogw'okubiri. Nayongerayo mu lunyo olw'omukaaga nti ekizaaliwa omubiri kiba mubiri n'ekizaaliwa omwoyo kiba mwoyo. N'olwekyo twewuunya bwe nkugamba nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Bweyongerayo mu byazzeemu Nikodemu n'okutuusa mu lunyo olw'omunaana watandika omunnyonnyola enkola z'omwoyo omutukuvu. Kubanga mu lunyiriri olw'omukaaga amukakasizza nti endowooza gy'olimu eriso offside kankitwale bwenjo nti si gy'ogwanye ogwanidde ogivaako n'ova mu kulowooza nti engeri gy'olina okutuukirizibwa, engeri gy'olina okwasaganya eby'obwakatonda egenda kusibuka mu bya mubiri. N'ayamuyingirizaawo amangu ago mu ndowooza y'okuba nti ebyo byonna byaluubirira byayagala okwasaganya obuvunaanyizibwa bw'ayagala okuba nabwo bugenda kutuukirizibwa mu by'omwoyo. Weewaawo, kyenjagala naffe tukikwatiremu kubanga mu ngeri y'okwasaganya amateeka ga Musa gonna ne bagabaganya ne baga multiplyingamu emirundi emingi nga bagezaako ogakwasa, kyali kibaleetera okulaba nti omubiri bagezaako okutuukirira ekyagaanira ddala, era ekyaleeta Nikodemu mu kiro ajje ayogere ne Yesu. Olwo bw'amugamba nti okuggyako ng'omuntu azaaliddwa amazzi n'omwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, aba tamugamba ate nti weeyongere okunaaba okutuukiriza obulombolombo bw'amateeka ga Musa obw'okwetukuza n'amazzi osobole okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Aba amuggirayo ekifaananyi nga w'amanyi nti ye musomesa, wa mateka ga Musa echali kivira ddala mu mbala y'okutukuzibwa n'amazzi. Okutukuzibwa kw'amazzi kwali kwa kuleta butuukirivu obuletera omuntu okusaanira, sikyo si butuukirivu obuletera omuntu okutukula. Mukitegeera bulungi, ennono eyateekebwawo nti bakabona bonna abagenda okusinza n'okuweereza mu yeekaalu ya Mukama balina okutukuzibwa n'amazzi, oba Isirayiri ng'evudde gy'evudde bayingira mu maka gaabwe balina okunaaba okuba nti batuukirira. Tekyali nti balina kutukuzibwa kweyonja, naye nti mulimu ekifaananyi ky'okuba nti balongoosebwa mu nda zaabwe. Kyava kikwasaganya n'omwoyo. Mu Ezekyeri Mukama ng'asuubiza Isirayiri amateeka we yali agenda okugassa mu mitima gyabwe mu ngeri gye yali agenda okubatukuza babe nga bagagoberera nga bagayaayaanira okuva mu nda zaabwe, yali abagambye nti ngenda kubatukuza n'amazzi mu mitima. Ate nga mukiraba bulungi nti amazzi tegasobola kukola ki? Kutuuka ku mutima. Sikyo, n'olwekyo abamuwa ddala ekifaananyi ky'okuba nti kikwetaagisa okwenenya, kuba omuntu bwe yeenenya olwo abajja eri Mukama mu kifaananyi ky'okulongoosebwa mu ye. Weewaawo, abajja eri Mukama mu kifaananyi ky'okuba nti yeetaaga okulongoosebwa mu ye mu mwoyo asobole okukwasaganya n'omwoyo we wa Mukama omutukuvu. Kyava abakakasa nga wabakakasiza nti ddala ddala okuggyako ng'omuntu tukikyuse tugambe nti yeenenyezza olw'amaanyi g'omwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka obwa Katonda. Okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri nate kyamukakasizaako ddala ddala we kigwanidde okuba. Amuwa nti kirina kuva eri waggulu so si kuva gy'oli oba mu mubiri mu ndowooza y'obuntu. Ekiva mu ggulu, ekiva waggulu, kiva w'obwa Katonda, Katonda w'eggulu n'ensi. Sikyo, gwetukkirizaamu nti obuyinza bwe businziira mu ggulu wadde buli yonna era wonna. Sikyo, n'olwekyo abamuwa nti nga we kyali nti wewazaalibwa omulundi ogwasooka tewakirinaako buyinza oba buvunaanyizibwa, n'omulundi ogw'okubiri gw'ogwanidde okuzaalibwa teri ngeri gy'osobola okukibaako n'obuvunaanyizibwa. Kati mmwe kye mugezaako okukola Abafalisaayo oba Isirayiri oba Abayudaaya eky'okulowooza nti mu kutukuzibwa oba mu kukwata amateeka ga Musa gonna mugenda kubanga muyingizibwa mu bwakabaka bwa Katonda, tekijja kuba kituufu, tekijja kusoboka. Mukama yeebazibwe. Ekyali kireetedde Nikodemu okuba n'ekiruyi oba ngiyite baden ku ye okuba nti obuzito bwe yalina obuyitirivu obw'okufuba okutuukirizibwa bwali tebulina gye bumutwala, naffe ffenna gye bulina okutwongera okakasibwa nti tetujja kusobola kugezaako kuwetikka obuzito bw'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri okuyingizibwa mu bwakabaka obwa Katonda, naye kijja kuva eri Katonda. Weewaawo, mu bino Yesu Kristo by'agamba Nikodemu, amugamba nti kimugwanira okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Kitugwanira okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri era emirundi gyakimukakatikako nti kimugwanira kyalina okuba nti nkiwa nti lwakuba oluvannyumako tumanyi nti Nikodemu y'omu ku Bafalisaayo abaakyusibwa okufuulwa abagoberezi era abayigiriza ba Yesu. Sikyo, mu ssuula y'19 mu Yokaana tujja kulaba nga y'omu era kw'abo abaasaba omubiri gwa Yesu gujibwe ku musalaba azikibwe bulungi. Era ne wansiko waliwo wagenda n'annyonnyola abafalisaayo banne ng'agezaako okubagamba nti omusajja atalina musango ki ekibaleetera okumuvunaana. Mukiraba. Yenjiri amawulire amalungi Yesu ge yali abuulira Nikodemu mu kiseera ekyo agamuleetera ddala oluvannyuma okuzaalibwa omulundi ogwokubiri era ng'amaze okukitegeeza nti mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri tekitujjira oba tekitubaako lwa busobozi bwaffe. Tekitujjira oba tubaako lwa kuyiya kwaffe kwonna oba mu ngeri yaffe yonna, naye kiva eri Katonda mu ngeri y'obwa Katonda. Mu bbaluwa ya Petero esooka, nga tunzika essuula esooka okuva ku lunyiriri olw'okusatu lugamba nti oba zigamba nti Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo atenderezebwe. Olw'okusaasira kwe okungi twazaalibwa mu bulamu obulina essuubi omulundi ogwokubiri olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu. Bw'atyo n'atusuubiza omugabo mu busika ogw'olubeerera ogutakyusa langi era ogutafuma gwatuterekedde mu ggulu. Kama yeebazibwe. Wano we njagala tukwatire ekifaananyi ky'okuuba amatabi kye tulina okuba nakyo leero, nti Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo yagwanidde okutenderezebwa. Haleluya! Ozana! Atenderezebwe Yesu mwana wa Daudi. Olw'okuba olw'okuzuukira kwe mu kisa ekingi Mukama kye yatusaasiriramu mwe twazaalibwa ne tuba n'obulamu obujja obulina essuubi. Ng'olunyiriri olw'okusatu lwa bbaluwa ya Peetero eno lwe lutugamba, olwo ne tuba nga tetukoma mu kutendereza na kwebaza Mukama kyokka, naye ne tukakasibwa nti tusuubizibwa omugabo mu busika ogw'olubeerera. Weewaawo, nti paredi eyaliwo ku lunaku lw'amatabi olwasooka ku kuyitibwako nga kugenda okubeerawo mu biro bya Yesu, bangi ku bo abaagirimu olwava ku paredi we byakoma. Sikyo? Naffe si we kitugwanidde okuba. Nti we tuwanika amatabi ne tugawuuba ne tugamba nti lwe lunaku lw'amatabi atenderezebwe asinzibwe ajja mu linnya lya Daudi, ebyo byonna ebigenda mu maaso si we kitugwanidde okukoma. Kubanga amakulu gali nti tusuubizibbwa omugabo mu busika ogw'olubeerera ogutakyusa langi era ogutafuma gwatuterekedde mu ggulu. Mujjukire nti mu ggulu ye wavudde obulamu obw'omulundi bwe tuzaaliddwa ogw'okubiri. Weewaawo, kati mwenna abalina obulamu obwo bwe muzaaliddwamu obw'omulundi ogw'okubiri mumanya nti kati muli balamu ddala okutuusiza ddala mu ggulu. Weewaawo, mumanya nti temuli balamu ku nsi kwokka okwe mwazaalibwa omulundi ogwasooka, naye nti muli balamu ddala okutuusiza ddala nga sibawulira mu ggulu gye muli. Mukama yeebazibwe. Tukikakase kubanga ebisuubizo bya Mukama bituukira gye tuli. Sikyo? Kye kitufuula okuba abakkiriza mu Yesu, kye kitufuula okuba abagoberezi ba Yesu. Byonna byatusuubiza bituukirizibwa. Naye tekigenda tugwanira kuba nti byonna bye tubadde twetabamu ng'abakkiriza mu Yesu Kristo birimu ekifalisaayo mu byo. Nti kubadde kugenda mu kkanisa, oba kukola mirimu gya mukanisa, oba kuwaayo, oba kuba na nfaanana y'obukristaayo, ate nga muffe ddala tetulina bumativu obwo bwe tuweereddwa, oba okuba nti ekitusuubizibbwa kikakasibwa okuba nti tekifuma, tekikyusa langi era kya busika. Weewaawo, Mukama yeebazibwe. Mukama atusaasire, tube nti tukikwata bulungi ng'ekigambo kye bwe kituwa okubikulwa okwo leero. Kubanga bangi ku bayitibwa abo abazaaliddwa omulundi ogw'okubiri, bwe weetegereza obulamu bwabwe, olabira ddala nti tebazaaliddwa mwoyo. Sikyo? Olabira ddala nti bandiba nti beeyita bweyisi abo abazaaliddwa omulundi ogw'okubiri. Kubanga obukakafu tetugenda buulira buwulizi na mimwa gyabwe, naye tugenda bulaba okuva mu bibala eby'Omwoyo Omutukuvu abalimu. Sikyo? Yesu w'aba agamba nti mujja bamanya olw'ebibala byabwe, nti ebibala ebikuvaamu byebyo ebikakasa nti ozaaliddwa omulundi ogw'okubiri olw'Omwoyo. Kubanga w'anaabeera nga muggwe yakuzadde, ebibala bivaayo buvi ku lulwe si ku lulwo, si mu busobozi bwo, si mu magezi go, si mu buyinza bwo. Gwe weewaayo bwewi gy'ali, y'engeri y'emu nga Nikodemu gye yakola, nti yeewaayo bwewi n'agenda eri Yesu. Naffe kye tuva tugamba nti bw'obanga oli oyo agenda okuba azaaliddwa omulundi ogw'okubiri, Mukama akusikiriza okwewaayo gy'ali. Sikyo? Kye kitusabisa Mukama akome ku mitima gy'abantu nga tubuulira enjiri, balokolebwe, bakyusibwe, banywezebwe mu bwakabaka bwa Katonda, nti beewaayo kye yagayire gy'ali singa bawalizibbwa, olwo ne bazaaliwo omulundi ogw'okubiri, olwo Omwoyo n'aba nga abakakasa okuba nti batukuzibbwa. Olwo bye banaaba bakola bayinza n'okuba nga tebabitegeera oba tebabikwasaganya mu ngeri y'obuntu, n'ababalaba bibabaako tebabikwasaganya mu ngeri y'obuntu, nga Yesu Kristo w'annyonnyodde Nikodemu nti empewo ekuntira gy'eyagala, n'owulira okuuma kwayo, n'otamanya gy'eva newankubadde gy'egenda, kubanga oba tosobola gikwata oba gikwasaganya gisobola gy'egenda okukola by'egenda okukola. Sikyo? Naye oba olaba ebibaddewo byekoze, oba ekazizza ngoye, oba oggyeewo kakoola, oba ekoze ki, oba n'amasannyalaze ennaku zino empewo ekola ki? Baayiiya amasannyalaze g'empewo. Sikyo? Bwe kityo bwe kiba mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gye tuli. Kama yeebazibwe. Kyeva nsaba muffe wano, wabanga waliwo atannaba kuzaalibwa mulundi gwakubiri, okifumiitirizeemu bulungi ekigambo kya Mukama. Sobola okunsisinkana nga saaviisi ewedde, ne nsaba wamu naawe, era obanga olina kyoyagala okwongera okunnyonnyolwa mu byawandiikwa bya Mukama okusinziira ku bwakabaka obwo Peetero bw'atukakasizza, nandibasabye mubenga mukutte bulungi essuula eno esooka y'ebbaluwa ya Peetero embereberye okuva ku lunyo olw'okusatu okutuusa ku lw'okutaano, kubanga kwe kubikkirwa kwa Mukama okutuufu okutukulidde gye tuli ku lunaku lw'amatabi olwaleero. Mukama yeebazibwe. Katusabe nga tumaliza saaviisi. Tukusinza Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, era tugulumiza, tukutendereza kubanga otuma ekigambo kyo Mukama ne kituukiriza ebyo by'okitumidde. Tumanyi nti ekigambo kyo kiramu era kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima. Otusaasire Yesu, otusaasire Taata, otusaasire Mukama Katonda waffe omulungi, otuddiremu tube abo ab'obusika b'otuwadde abazaaliddwa omulundi ogw'okubiri. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kama abawe nnyo omukisa. Thank you.